zambianmusicblog.co.
Young Swiss, Young Swiss, Bro Bits, Tim Soup, Tim Soup. Hapa mambo nande fwaya bwense mwikelete zi Nyebe mwishi vechi lenga tuyanga lana wakazi Vati kubaba vansanse nenga na vanga ulia Javaisi vati ulia kembo fingi tia baula Amasela vali shapo wajpite nzanga Paraleli lola klea kanesho tuwa chipanga Ndefu mamu zanga kembwa lenjacha Kembwa liyama yenyoku ni mpanga Vati kembo checha yaze ye kucha faula
Kucha faula
Sichu techa yaze ulia kucha faula Bati kembo techa yaze ye kucha faula Sichu techa yaze ulia kucha faula Mufa wino sana kemwe topic ya ba Aishi wakubaula ena taishi wakubaza Buma gami sansa chikembo echi za langa Wati tocha kumizala chateve kalapa Kembo wow yo nemisango sao yo Ngachi lechi togu puwa kuchi chite vyao yo Eva wese talo kunu maba kembo ava Sichu wafilu oku yaza wese tembo ava Anjaje kozi nashi maila velep Taishi vechi lengandeli ya velep Matonton kanyo fopini Sobo ushiku utulo no otini Nene taipila hii wambela Aba itza wabetu avandialama Anjaje kozi nevo nishi totulo Anyway, teta yaze kucha faula Apo mambo nande fwaya bwense mwikelete zi Nyebe mwishi vechi lenga tuyanga lana wakazi Vati kubaba vansanse nenga na vanga ulia Javaisi vati ulia kembo fingite ya baula Amasela vali shapo wajpite nzanga Paraleli lola klea kanesho tuwa chipanga Ndefu mamu zanga kembo lenjacha Kembo liyama yenyoku ni mpanga Vati kembo checha yaze Ye kucha faula Sichu techa yaze ulia kucha faula Bati kembo techa yaze ye kucha faula Sichu techa yaze ulia kucha faula
Stolika yenika just maintain Kamwine mushin konka loot cause just maintain Kembo tayaza nside wane hichemeni na watapona boxi Nidi mbiula dey beat dey Pwa yate katena boy donza cheni Fesi yende na mapalo hete kumacheni Fiapale vindofa wino dizi kubuleni Super hydrate, super quality Atale nifusha mapize tunyalo alaska pangala Swiss X Nox siku warange vyo tuangala Team super na mufurisha masapala Swe mporo poro shara kora paka watara Ni wala sopunga wati atari nekwesa Kafika patali yokelo tela njipesa Awaya na maheta sonse kafye Umuntu wakuna tende kala wakune kafye
Apa mambo nande fwaya bwense mwikelete zi Nyebe mwishi vechi lenga tuyanga lana wakazi Vati kubaba vansanse nenga na vanga ulia Javaisi vati ulia kembo fingite ya baula Amasela vali shapo wajpite nzanga Paraleli lola klea kanesho tuwa chipanga Ndefu mamu zanga kembo lenjacha Kembo liyama yenyoku ni mpanga Vati kembo checha yaze Se ye kucha faula Sichu techa yaze ulia kucha faula Bati kembo techa yaze ye kucha faula Sichu techa yaze ulia kucha faula
Young Swiss
Flow best
Team Soup, Team Soup, Team
Soup, Fresi Pandi,
KLG na kumona, Namwe bonsapu, Blanda sana masina kukosa keshte team uyari chili kwa kati.
ZambiaMusicBlog.co